Make beats on the beat, beats on the beat.
Ini Saudi Raisi Platinum Diamond Toto la Kimanyema Chibura Ngote Toto la Sandra Slami 3D D Tato D Billion D whatever man Mondi Bin Laden. And when I'm just chilling with my DJ official DJ RJ RGZ on the 1 and 2 Usondo.
Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mami. Take time, don't rush it. God, you know me, we will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, kiss it handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
I want it.
Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, golly, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daily? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go.
In the mix with RJ the DJ. With RJ the DJ.
One number.
kesho wanadamu. Yani dunia kumbe tamu. Hivi nilikuwa wapi? Unanipatia mana nilishangalia sana na kujikatia tamu. Oh la la le, oh na vionpatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le, ah baby you my angel, mwenye raha za miwazio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you. Kuchagua mdomo ukasema na kupenda mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua maumivu ya mikwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetarakani foya marashi rashi nketachi tachi shingoni. Uvai vaibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Kwile basi aligiso, eh.
Na kupenda manze weo kuwa mhambo.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Eh, kwa kuongo umeanza kunichocha. Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, bwa unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Ini sauti ya Raisi Platinum Diamond Toto la Kimanye Machibu Mbote Toto la Sandra Slami 3D D-Tato D-B Be whatever my mundi bila den. When I'm just chilling with my DJ official DJ RJ RGZ on the 1 and 2 Usondo.
Just a minute ago I was thinking about you leo. I was thinking about you leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. It must be your smile. No, Lina, Nifana. No, Lina, Nifana. No, Lina, Nifana. No, Lina, Chopori wapote zea yeah. Nikupe sukari jino milea yeah. Kachumba kachori jino gezea yeah. Hey, baba, baba inogele. Nobody love me like you do. Love you like I do. Like you do. Love me like you do. Oh yeah, like I yeah. Do.
Cause nobody girl, love you like you do. Love you like I do. Oh no, love
me. Beats on beats.
Would you spend another night? Would you dance a little while? Would you tell the DJ to play a song? I know you wanna go somewhere. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me, yeah? Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care.
Gegedu, tunagegeduana. Nilivyo sina chisi, tajiru wa mbegu, na mwonga na mwana. Baba mdenge, mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge, mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi.
Jipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu.
Babu mkuna nazi. Tachota makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani.
Ogogo, ogogo. Mtoto anadaka, uri kipa. Nunye
nilawa bete,
tena kikata na ikikisa.
Baby, haja mche saka.
Wai koko.
Unavyo baby.
Wai koko.
Unavyo yoka.
Wai koko.
Leo aunyeshe.
Wai koko.
Baby, haja mche saka.
Wai koko.
Unavyo baby.
Wai koko.
Asa
komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa wakone.
Kanifonda la migu, anataka nipite peku,
peku, peku.
Kundo chinju, anifikishe kweku,
kweku,
peku. Emotamura za kitungua, rojo ya embe kibanda,
kibanda.
Odari kunengua, miuno ya ushubwada.
Ushubwada.
Nyuma kalisa sambua, kafungasha midabwada. Anavyotafuna mua, kakibogoyo dada. Katoto kama ilaini kapwana, kukapandizi banana. Nakapeleka kwa mama,
mama, mama. Dango.
Kama kuku tokimisana, kanaibuka kanazama. Kamuli kanabalana, lana, lana, lana.
Kazote, apa. Mtoto anadaka, uri kipa. Dunye
na wabeta.
Tena.
na kikata na ikikisa.
Baby, acha mneche sana.
Hai koko,
unavyo baby.
Hai koko,
unavyo yoga.
Hai koko,
leo aonyeshe.
Hai koko,
baby, acha mneche sana.
Hai koko,
unavyo baby.
Hai koko,
unavyo yoga.
Hai koko,
leo aonyeshe.
Hai koko,
acha mneme na misha. Ana nami ya chumbeza. Tena nikizidisha. Ana nami ya koreza. Nikitaka kusitisha. Ana nami ya ongeza. Japo imethibitishwa. Ila itampoteza. Ikipanda ni bala. Ikishuka no hatari. Asije pata madhara. Taka nampa aisu katari
nampacha sugar
sukari
nampacha
su katari
nampacha sugar
sukari
nampacha
su katari
nampacha sugar
sukari
nampacha
su
katari
nampacha
sugar
sukari
nampacha su katari nampacha sugar sukari. I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor.
I won't say.
Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color. And your hair is longer now. Nakuona bali hapo kando ya Jones Elysee. Ukitesa na kamini yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your mama. Shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior. Susanna Van Dess.
Platinum Diamond Toto la Kimanyema Chibuda Ngote Toto la Sandra Stami 3D D Tato D D D whatever man Mondi Denga Den. When I'm just chilling with my DJ official DJ RJ RGZ on the one to
Chakula Ntana Chakula Ntashiba Siku nike na kulala Ntaota mabenzi.
I won't take
Ukisikia naima Nafura na jimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Lishafanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe na jichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mvae fashion yenge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali na jiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment. Assurance, mapenzi so kitu oh, yeah, kama pesa yeah. Bengi umpe bunduki mlinzi azichote.
Nitakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura na jimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia.
In the mix with RJ the DJ. RJ the DJ.
Ni mapenzi ya menishika. Hai nini
safisha makoto na ikiwa vita fujo furuku na shikisha mototo hizi biashara nobala mevi nishike kwa unko kavalia ushanga mafu chenye kavalia kikoko.
Masikini anafuga, anafuga, anazeeka yule mwenzangu. Amin, anavyochunda, anachunda. Nimeondoka na nyota yangu, nafsi lichoka madhira.
Oh, madhira
ya pundaso na fadhila.
Oh, fadhila.
Nimempata wanjema dhamira.
Oh, dhamira.
Wakufunga magoli swabila.
Oh, dhamira.
Shata, shata,
shata.
Penzi limetara dadi. Sina shaka,
shaka.
Inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha.
Kwetu mambo maji, maji. Baby, washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria.
Nipo, nipo nae.
Bado tupo sana tu.
Nipo, nipo nae.
Ndo kwanza tunayanza.
Bado nipo, nipo nae.
Wenyewe tumesha zoea.
This goes out to all the sexy ladies in the house. I want to.
I want to.
Kabando ingia insta ama snapchat utaona. Mamijiweka vimoji vifilta. Visura vyao vimenona. Nanavojesha beduwa nasa umekap. Wezi pita bila kudabo tap. Mima uwa uwa wanavyo chisnap. Wanatukomesha status whatsapp. We masepetu sex. Airini woya sex. Hamisa mobeto sex. Nunudifa sex. Mama cookie sex. Yoketi mwekelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa
sex. Sex, 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 salam. Natuma zangu salamu. Sikufikie salamu. Salimini salama. Afrika dunia nzima.
Wangu moyo unaminya, wangu moyo unaminya,
unataka unashinga wapi
Papa
kamo bimai anyata katra ko kakete aroba kate sibaye
yes shozi matata
tuma 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 tuma
ako kakete alinga katra aroba kate
sukuma
yes adolfo mute bachi la mwina
abanga zuma abanga zuma
Joseph Kusana
la babanga zuma
zodwa
andeli
arare
Dare salame mazuma
Ako shamu
Daimon mazuma Iyichasa mazuma
Kaya, kaya musha
Asukare mazuma
Kama mfuma
RJ, the DJ, all day baby.